It's time to mash up the town. Later wa ya kusimuka bali wazina. Shake your bootinga amina. Kulio mu sawa ya kusimuka. Je sawa ya kusimuka.
Bali wazina mochidongo bali wazina. Jobala vula yoku matala mchizikiza.
Je bali wazina mochidongo bonavala luka. Ze inspector kalinge zenda we asumabida.
Bali wazina mchidongo bali baguba. Jobala vula yoku matala mchizikiza.
Bali wazina soko la vichi amina. Atula vadorina bia nabinye nyobubina. Mundo ulero vitulina stani totukema. Yesu ayimu kama eschichi nonze chenda. The girls shaking booties from up to down. Baby let's dance please bend down. Nothing else you know late on town. So Mr. DJ turn it loud.
Bali wazina mchidongo bali wazina.
Bazina
jobala vula yoku matala mchizikiza.
Bali wazina mchidongo bonavala luka. Ze inspector kalinge zenda we asumagida.
Bad man, I can feel the fire. When me a girl put it on my guitar. Yes I take some beer. And me a dem dem a smoke a cigar. Ono mana njagala iwemba tamva kunia. Yes we take Lila vide kajukide. So kare muje wadia. Wena be miti meja kuba. Na yebo duka dia. Zinabuzi njite we pula mbega.
Bali wazina mchidongo bali wazina. Jobala vula yoku matala mchizikiza.
Bali wazina mchidongo bonavala luka. Ze inspector kalinge zenda we asumagida.
Bali wazina mchidongo bali baguba. Jobala vula yoku matala mchizikiza.
Bali wazina mchidongo bonavala luka. Ze inspector kalinge zenda we asumagida.
Bali wazina
bazina.